like a combination sound.
Oh, oh, oh. Natazama mbali, wasikuwa tazama wengine. Ninaenda kule, wanako kukimbia wengi. Njia ni nyembamba sana, inatesa moyo. Ila naenda kule, tiko kwenye neema yangu. Natazama mbali, wasikuwa tazama wengine. Ninaenda kule, wanako kimbia wengi. Inatesa sana, inaumiza moyo. Ila naenda kule, niko kwenye neema yangu. Namuona baba yangu ananiambia, mwanangu jitahidi, endelea mbele tu, niko mbele yako. Ebu jitahidi, mwanangu ipo neema. Ananiambia, Yesu wangu, usichoke mwanangu, niko mbele. Jikaze kabisa, nitakupumzisha. Kama ni maisha, nitakupatia. Ninakujua mwanangu, ninakuelewa. Najua wengine wamekukata, nimesha kukubali. Nitakupa heshima, nitakupa baraka, mwanangu wewe.
Bali,
bali,
natazama mbali,
natazama mbali,
bali.
Kitazama
namuona Mungu wangu,
na Mungu wangu bali,
natazama mbali,
uko na mimi
bali,
uko na mimi,
namuona Mungu wangu,
yule Mungu
bali,
aliyeniweka,
natazama mbali,
ndiye namuona
bali,
ananiambia
namuona Mungu wangu,
itaiti mwana
bali,
bali.
Natazama mbali,
sitakata tamaa,
bali,
bali, bali, bali,
namuona Mungu.
Mbele yuko Mungu mwenyewe, ni msaada wa karibu. Natazama mbali sana, Yesu wangu yupo, yupo na mimi. Haleluya. Tazama mbali, wasiko tazama wengine. Endelea mbele, usirudi nyuma. Mwangalie Mungu tu, ana kesho yako. Ebu jitahidi, mbele kuna neema. Anakujua unavyoteseka, anakujua maisha yalivyo kwangu. Nakwambia endelea tu, kama ni maisha atakupatia. Wengine hawakuelewi huyu Mungu, anakuelewa. Endelea tu, yeye ni Mungu, maisha yako atakupatia. Jitahidi kutazama mbali, mwamini Mungu atakupatia. Wanakudharau ni vile hawaelewi, mbele yako unamuona Mungu.
Bali, natazama mbali,
natazama mbali,
bali,
sitakitazama,
namuona Mungu wangu,
na Mungu wangu,
bali,
bali,
natazama mbali, Bani
kona mimi
na muona Mungu
yule Mungu
Bani
aliyeniweka
natazama Bani
ndiye na muona
Bani
ananiambia
muona Mungu wangu
itaiti mwanangu
Bani
Bani Bani
natazama Bani
sitakata tamaa
Bani
bali Bani hali ya sasa
Bani
haiwezi ni
tazama Bani
kuona Bani aliko
namuona Mungu wangu
huyu Mungu
Bani
ni faraja
natazama Bani
itumai
Bani
Bani Bani
namuona Mungu
wangu yupo
Bani
atanishika
natazama Bani
ananiambia mwanangu
namuona Mungu wangu
tazama mbele
Bani
ona mbali mwanangu
natazama Bani
mema yapo kwa
Bani
Bani Bani
namuona Bani.
Huyu Mungu ni vyote ni kimbilio kwa waliokosa msaada tazama mbali kuliko wengine uone ile neema inatoka kwa Mungu usikate tamaa. Haleluya.